tokia kwa do. Jing jong niko jijing jijong. Kifungwa ni waroro na makodong kodong. So karibuni, hukundo kwa wahuni. Kwangu napiga mechi, so mechi na kinaruni. Hali ni duni, kuna mbinu na buni. Mwona moshu mezidi, ukadhani nachoma kuni. Oya ole, mapafu mind pole. Ukipiga puff puff na kipas na uchore. Acha ikole, haitaki mastore. Na mkona cash cash kani form tantole.
Wanasema ndo ipate, zungushiwa na ties. Saruati weni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tuna deal in files. Dong didi ding didi ding. Shere yanze basi kuza chini down heavy. Heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kana rombo sa chini down heavy. Heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kuza chini ba.
Big up yourself, push the thing, push it in like doctor. Ring ring ting ting, but my energy I ring. Dreading me piga rita nyole nka piga katrim. Niki smile, uta realize kwa menon kwa numbling. Asquai, vijana siku hizi ni wa clean. Asenta kila mi lakini chini ni makin. Nijua nasikizanga, Uncle Jing.
Jing 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 asaru, ule mjamu wa manyaru. Tujui ask around you, who are you, ask your shoe, there's no one around.
Wanasema ndo ipate, zungushiwa na ties. Saruati weni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tuna deal in files. Dong didi ding didi ding. Shere yanze basi kuza chini down heavy. Heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kana rombo sa chini down heavy. Heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kuza chini basi
kwa sasa, ambia mangels, Injo isasa, kane dini yako leo, nipate view sasa. Piga maras kijana usikose swaga. Ha ha. Hey ladies,
yeah.
What's my name?
Zadi.
What's my name?
Zadi.
Miss a pull up selector. The way she move, the way she whine for me. Me na lose. African doctor, you know, bande bush. Pak pak pak, na siwezi vuta bush. Leo nataka upendo, upendo tu. Watoto warembo, warembo tu. Leo nile siku yo siku kuu. Notati wango koyo siku kuu.
Wanasema ndo ipate, zungushiwa na ties. Saruati weni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tuna deal in files. Dong didi ding didi ding. Shere yanze basi kuza chini down heavy. Heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kana rombo sa chini down heavy. Heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kuza chini basi heavy.